nikijua rabana yuko nalia naumia nikijua mwala na yuko asante mami asante daddy asante mwala kwa kunipa nasina ninasema asante mwala na ninasema asante rabana ninasema asante uoho ninasema asante nalia naumia nikijua rabana yuko nalia naumia nikijua mwala na yuko uoho nalia naumia nikijua rabana yuko nalia naumia nikijua mwala na yuko oh jewaji oh jewaji jewaji nalia naumia nikijua rabana yuko nalia naumia nikijua mwala na yuko nyakati nilipotoka utumwani ulinilinda ewe baba nalia naumia nikijua rabana yuko nalia naumia nikijua mwala na yuko.